uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yena namuhla uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ingakawafezi yamafuphami ngikhuleka umthandazo wokuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana nakho ezihlambini zamehlo uswelakale ugada mawaa lalapho ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwenonile sengize kwadela ukumgibe wamasansikafalazo nomakhelane ke bengafakaza kade ekhaya kuvika idlozi ngokuwa ukuthi inqe isize yahlithuka intamo pho sisangane ukubayeka beyihlela ubaba olimalano bengahlekanga nani ke enofika emngcwabeni wami ebengazi kakhulu ungakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando mawusaphile emhlabeni ngoba nganazi mina ngizofakaza ngabanzi ezizothanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu kathi zingaki enzenzile phambi kwami ukukhombisa uthando uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngisahlele ngampela yini abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti idonsa iyodwa ngokusobala ukuthi into noma ibopheni kanti enethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti ibhakethe lakwantamo abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti idonsa iyodwa 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 iyodwa.